Studio 80 Alhaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem altinere sapo lewru novembre hitan 2025 sakrabto gondom hedaade hejuj amen dile lendi e mangal mudum makajjon o fu min chalmini am san. Bamako wana wondi filtinede bamako waram natude ele ko warta ko e juude gube jihadin ko be na kado hala ka ana nane sanne le wakajjon o yo hala gonga na ongara be dorad famu e journal amen gal. Tiagal jonte didi ko jandene sinda ele lede amen di ko haya chuude e koliji di uti dame mudum altinere handre lendi e mangal mudum fule win sandi ka misel em chin be sapo e jeu leur octobre 2016 kanyon en ka anami kanyon en ka smila mila e feso misel em be kanyon en ka na wayo tal chuudi jangirnir di honono wurdino arande ne sakrat don sambe kabaruji dum jogoni on kikidi hande bismillah mo don be hedaade dum bamako ana filtinana bamako ana wara natude e juude gube joyjigube e jihadin koobe e le nyalade garode na dido yo kay halaji nante sanne e hala yimbel nante be kabaruji gombe tiaga leedi ndi ambassade nga yokaji gondi le leedi amendi kanyo hore du nardino kejaabe mu em men gombe do me don bibbe leedi mabbe le kanyo em yoppa leedi amendi alam kenyem fedde ne mudurta union africaine kanyo holiti sukola mudum sanne fewde al hal bil do le ndenagu le leedi amendi no wordi yardene dido halaji hono fu waye famirede docteur ngolo jara jangino lukotodo kanyo ka hal tani em ko woni hakkile mudum do majjum wonko o wi mo do sama se ko keda sita sidibe.
C'est une réalité dans la géopolitique.
Dum gongan honele di wolleji gube lonbe hite he na kabaruji ko heum en ana jingina de gube lonbe hite fana mudum hippude tan namondo de hor medon ko jabe golludude e yimbe jomirabe semme gaddu e tawede fu tudi radioji kewdi an hokke kabaruji bondi to be yimbe ko narto sab yedde kabaruji humjinande jamaare do kulleji tan ko tidi sanne son wala do lam ana wonde wadde ko waawi jaati famon tan widum bibbe leedi mali ko heewi hannen wonko wonde yedde di hajileji bondi ko narto sab samunde leedini ben hantinabe fiada biriji yalla pati be yimbe heba kabaruji fu le leednin ko natto sabe be yeda dun adna fu nana dun ma bibbe leedni nana dun
ce media dans le cadre de la déradicalisation de nos enfants
koleji di kanyo ko uti dame mudum le lendi e mangal mudum funom holitiri wiide syndicat Michel M Chin be sappo e joyi lewru octobre hitan 2016 ka kan jottino hala mabbe do won Almudo Osman kanyo ka ana mi kanyo ka hakkile mudum tidal pawido hubugol kubo janda ka ana jaba latade hunde tidne sanne juude Michel M be yottale chuudi jangirdi fu wonko wi aseta jara kede mo do sama seko
jangirde da kuditi le tatajile mali ni fuf dabroji kanna makabaru ndiam yite sa tuti la jogaji na bawi tekede le region gaji yogaji buri fuf le region gaji segu be muti do deplacer m buri hewde ni mila wide dum do biltoto sede sede tidalla goddo o yokabaru yubbo inde muselembe dum wondi wadade jati ka ana heddi kay region gaji yogaji di yimbe le nelda hinade golle o buri fuf to nyoro mango lamu nara kene dum na lamu menaka kanbe hebde juddi be fufu totete den no dum wondi gollede no haniri
Mariam Sisse ngado video ngaji do TikTok jumbe jogi be kabordo be andita ka kanyo en ka itti yonki mudum alkamsara finure aljumare bete dum wadi nokku noddirta place publique tonka odo warangol warangol makko gol ka halaji kewdi wadi fewde e majjum hala goto nantina do do groupe WhatsApp ngaji kewdi kanyo en ka holiti wiide o waraka le wi goto e jodi do tonka warangol makko gol wadi yeso mudum yida inde mudum hala ka Mariam Sisse warama jati sutra makodo wadi odo jamma goto o wonko o wi Musa Agma haha kede mawdu sama seku
lasde lende
yu ngonga jati nokku place independence o masin binira jabe dum wadi yeson jati so mi horom yi tewu makko yimbe hebe gonno batun bamino anye bamde natede ka sarabe makko e battibe makko hadi be wadde dum den no tajron wiide min kam mi jati tewu makko sutra makodo dum wadama nyande mo fuf
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
communiqué goto koltado wiide horajo mangal pad em leedi burkina faso wadi ka ana holita e le mudum wiide be nardi soldats e mabbe fati do to fi camion citerne ngaji ngaroji leedi amendi odo hala yo gongana no pene fatumata ko jotiuti andude dum kede modu sama seku
o kabar matan de bem ande ko yati mi ujnyaji chapande taton won ko yidun de bem ande de dun holitita wi horojo etamajo leedi Burkina Faso hadi mangal pade leedi mu en dode sitarngaji hande wadde essence le leedi mallin dun holita jadle o video wi lamu Burkina Faso holliti jukkan mangal pade fu yeddude o saria gawato hajjile hen dun penem alaji kirino sab nu talkuru hollutunu o kabaru wana talkuru ko senina no mojjiri sa jeewi kasini binni ko winna leni talkuru wana winira no wodiri famo fa handen wi horojo etamajo leedi Burkina Faso kaydu holliti wi dum pene do hello bem ande ko heetnota kabarji mudun geddi o tedala lafi essence matala leedi mallin honi di kabarji bondi tan wonko wonde yedede do bem ande de warto hakkile hoore meden tekinode kabarji fu yettedi tofon
ko nawri bangal bilki sambe chal mi andinam on wiide jagabule em be ngala duubi sappo e jeedi gonbe wadde mon yaabe le mondial gondo wadde katal wakat jon o ka hawama autriche wadde be baddi tati be keba fe baddel gotel be garam hebondirde e leedi arabi saoudite talatara wakati yamde sappo e joyi so jabbilike silima chapanay e joyi enu e yaltugol mabbe tatoba lewi himbe hewbe andan be kabaruji bilidi e birki sambe chal e leedi amendi kanyum ka an way wadde qualifie fa hamga kina be tin beda tinnar sakrab mi kaddata e kabaruji amen di kikidi hande do e seeda Imran Akilu Maike wara nantinde o dido kabaruji fu e français encore ha en ki region
Kuraruzi anafabo yimbe tampube le nokkuje haboji to ngoni e kayanuguji bondi Kuraruzi ana leelidi meden di ko buri dubi temdre e chapande jeegon ana darani hore mudum wala e dow laamu wala du e dow nasson zini e le nokkuje meden de Kuraruzi golla mudum be fu yobbi leni mali ngoldirobe ngam Allah e be pabondira du e dow faaba muya bingu adamaako e le wattuji di fuf